kwambiri makamaka nthawi pa nyumba mbepo ya Vale FM ngata 19 hours ndiponso kunkhala ngati chinai tima kubweresani program makamaka kuchokera kuchigawo cha Nyimba District Forest Commodities Association ndiponso mabweresa ma stakeholders abo siana siana ndiponso nibalandire makamaka omwe bafika mu nyumba mbepo makamaka kuchokera ku bongwe la Nyimba District Forestry Commodity Association asogoleri mungate kuzikulandirani ndiponso mungatenso kuzichita introduce once again ndiponso na mipando zamene muli nazo makamaka kubongwe limeneli
zikomo mkonzi zikomo kuwotumverera ine mazina yanga ndine Robert Siame ndine pabungwe ya NDFCA ndine secretary zikomo kwambiri
Zikomo kwambiri awanali basiame wamene bali bakalembera mabungwe limeneli Zikomo
Zikomo mkonzi ine zina langa ndine Ruthi Piri nichokera ku kabungwe kamene yakaka Forest Commodities Association ndine board member
Zikomo kwambiri mai Piri
Zikomo omvesera otimvesera mazulo yano ine zina langa ndine Piri Lukasi Nichoka kubongwe ya NDFCA ndipo mbungwe limeneri ndine board member.
Zikomo kwambiri niyamikire. Ndiponso tilinso na msogoleri umoze wamene ankarali kuchita feature pa ma program pamene yafika pa nyumba mpepo na ma stakeholders wo siyana siyana.
Zikomo mkonzi, zikomo mvesela. Ine mazina yanga ndine Benson Banda. Ndipo ndine district coordinator wakabungwe kamene akakochedwa kuti Nyimba District Forest Commodities Association amene ali mwana wa Zambia National Forest Commodities Association zikomo mkonzi
zikomo kwambiri ndiponso moyimirira nyumba mbepo ya Vale FM ine ndine Mumba Kefas ngalani omasuka pamene makamaka tili kulankuzana Tiponso kuti botimvela tawi tizata kupasa kuti mungatenze kuchita participate pakufunsa mafunso momwe simunamvesese kapena pakuonjeza momwe mungate kuonjeza kulingana na discussion amene tiza nkhala nayo pamba mbepo ya Vale FM Tiponso siku ya leo topic yathu kapena chapa mutu tizata kuyanga na makamaka pamavuto amene apezana nao makamaka ma forest kapena ma farm producers ndiponso ndi kupita pasogolo mchingelezi challenges facing forest and farm producers and the way forward tizindikira nchito makamaka mene bagwira abantu ba Nyimba District Forest Commodities Association manati uza makamaka cholinga chao ndiponso batateteza nkalango tiuza kuti mkalango tione mo ndalama ndiponso metu na mo ndalama chomwe tifunikira kuchita nkuteteza nkalango zimenezi ndiponso ndikukolola monza mwe tingakololemo mankwala kapena zipaso sono tizanga na tizanga nisisa makamaka pama vuto amene vapezana nayo ndiponso kupita kusogolo chonde pamene tipi tiliza program nifunse kuli ba coordinator Mr. Benson makamaka kuti mutiteko define kapena kuti ndani wamene tima cha forestry farmer mwachidule
okay zikomo kwambiri mkonzi tikaona po atapa mutu chikamba kuti challenges facing a forest and farmer producer groups so mwachidule timaitana kuti FFPOs ama FFPOs mkonzi nalimi vamene bashita ulimi wa mitengo okapena kuti nalimi amene ateteza nkhalango so Musa dandaula omvesera kuti awe chakula chiwedi cha FFPO ichi chitandauza kuti alimi amene achita bwanji amene asunga nkhalango olokapena alimi amene achita ulimi wa mitengo zikomo kwambiri mkonzi
zikomo niamikire makamaka po tuni kila chonde how many forest and farm producer groups are affiliated to Nyimba District Farmers Commodity Association and DFCAs. Makamaka nifunse kuti bakalembera.
Zikomo mkonzi. Pali pano woti mverera tili na maguru yali 97 groups yamene itaniwa ma FFPOs. Then tilimo na bantu ma group yonse tikaika mpendwa yao pamuzi. tikwa na 1990. Deni azibambo alimo ali 480, azimai ali 790. Deni mayusu bali 720. Ndiye bungwe amene tili nayo muno munyimba na mamemba lava. Yeah. Ziko mu mkonzi.
Yeah, ziko mu kwambiri. Banda ma oyonjezera makamaka pa ma groups amene wa
inde mkonzi abachi member la bamene bakamba bokwana ngati 97 magulu yamne yali under kabungu kamene aka Forest Commodities Association ndipo namba yamene kwana ngati 1190 bali mu vitwa vonse bamene vipezeka muno munyimo muchitwa chandake muchitwa cha mwape muchitwa cha nyarugwe ndiposo na muchitwa cha sinyachifu Lwembe. Ziko mkwambiri.
Ziko mkwambiri. Sono nizindikira kuti kuma programs amene tangala tili kuyangana nayo pa kuyangana po makamaka panyumba mpepo kapena moenda mwina mwachi ma programs ma activities amene muli kuchita. Tinali kuyangana pa identification ili mkhalango muja mulichani ni usika, mulichani ni mpovya. Zina zache zotu wala muja ndiponso amai ntawi na mnati uzako mankwala mine bako za kukolo na mumadela osi yana siyana pa mine bachita link ma farmers kuma markets. So no, sini ziba kutima kamanga kuno kuboma na nyimba, what are some of the products that the groups do produce ya mine mwapindura na yokale makamanga kuno kwatu kunyimba?
Ziko mumkonzi, makamanga kuno kwatu kunyimba ma products ya mene tapindula nao munga mkalango, muli nyanganya, timagulisa, then muli mtototo, timagulisa, then timapanga na yogati, then timapanga na usika drinki, then timapanga na mabuyu drinki, na jamu, vonse vija vipeze kamsanga, vamene tachita buanji, tapindula nao. Ziko mumkonzi.
Ziko mkwambi. Sinizo wakuti wasiame mwiliko na mao yonjeza?
Yonjeza ni chakuti tichosa na kofi kupiolera kubau bau mawuyu. Deni na kofi nangu ichoka kuokra. Deni na kofi nangu ichoka kuchiteni kusoya. Na milk imachoka kusoya. Deni kuri musekese, tipangako biscuit from musekese. Tipangako nani jam ku tomato, so ni za mbili mbili zichitika ziko mu mkonzi.
Ziko mu kwambiri. Sinizwa kuti langa bungo la na nyimba District Forest Community Association ili kugira nchito bwanji kapina ili kusebenza bwanji ndi ma department yena mwachi dule wa forest department.
Ziko mumkonzi, department ya forest ndi bungwe latu tulusebenzera pamozi moguliza na manja opereka mapunziro kuli alimi anzatu amene ateteza nkalango kapena kuti amene asunga nkalango. Chifukwa tonse tinicholinga chimozi choteteza nkalango ndiponso kusunga nkalango nupeza mupindu. So no tulusebenzera pamozi opereka mapunziro mofika ponditu.
Zikomo kwambiri, pomwe mkati bobwe la banda, sinizwa kutini mapunziro makamaka otani to be specific ya mene mupasa bantu wa because tili kuyangana makamaka pa kuteteza nkalango, ndicho lenga kuti ntawina tikachite muhavesti mkalango.
Mkonzi palipano alimi ambiri alinia ni idea kapena kuti mfundo yozindikira kuti mkalango mupeze kazambiri. So kuyanka question yanu, mapunziro omwe tipereka ni kuwazibisa kukoma kwa nkalango. Kuti mkalango tingapezemo pindulo tani. Mwachisanzo, tiba unikira kuti nkalango, popanda nkalango ndi kuti palibe mulimi yae.
Yeah.
Chifukwa pali nkalango ndi pali ulimi. Monga masiku wano, muzi vankani ya vuta kuti climate change.
Yeah.
Sono ndiyo mapunziro akulu omwe tipereka kubandu.
Isiko mkwambiri. Banda ni ponzo basi ya.
So, mwonje zera, bungwe yoya department ya forest tatandizana nayo kwambiri ngako since te yambo sebenza kopanda be vestinga sebenze mukwana kwana chifukwa ndiye bati onesa kuziba ubwino li ku forest bantu tili nao bambiri bafuna usunga nzimu bakafuna usunga nzimu mapunziro yene yene okwanapo kufikapo ba forest ndiye bali nayo so mwaicho bama titandizira mapunziro ya kusunga nzimu kuti tichose kouchi kuchoka po bati punzisa mapunziro ya uchita ma nesaris three nesaris ndiye bali kusogoro yo tupunzisa ija tikafika pa kimake tine tine cha mene ya yanganira green economy ya kuti Zambia shua tinkale na mitengo yote tezeka tinkale na ma CMF ma community forest veve ndiye bali na chigayo cha kuti banga punzise ma FFPOs kuli ma stages ya mene ipitamo kuti bakwanisire baba pase license ija ni ba foresti tienda nao kupunzisa community so ni vo tutandizira kwambiri ngako olo kuendo tenga ma coordinate ya mene ya kambi wati ni forest kuti watizivisa ati idera ili bwino olo idera ili mu national forest stinga mipaseni chifukwa chogwirizana nao tisebenza muita njira ziko mu mkonzi
ziko mu kwambiri pantawi mozi 0974868727 kulibena mene banga nkale ku makamaka ndi mafunso kapena ma additions pa zamene tili kulankhuzana Mr. Banda
ziko mu mkonzi chigawo cha forest department kwa kambiri chimatandizira pa police direction pangani ya Malamulo nchifukwa chake department ya forest ili na yamine tima chana kuti forest act so forest act wakapena kuti ndondomeko zamine zipezeka mkalango bazizi wabwino ni wa forest department mwamine tinga tetezire mkalango na mwamine tinga sungire mkalango and then mkugwiriza na kwatu iwa wama titandizira utiti pange ma CFMGs ya mneti maitana kuti ma community forest management groups and then tikapanga ya jama forest ma community forest mkani ya business ya mne wanga chite muli forest ya mneyo ndepa mne tibwela ise manje ba forest commodities association so that wapunzi si zamene zipezeka mkalango zamene wanga pindulemo na mwani wanga chite malonda na zintu zamene zishita bwanji zipezeka mkalango mkonzi mwati sanzo tikaona pangani ya uchi ya mneti maitana uchi hani kambiri ipezika kuti ipezika mtengo and then kambiri timafula chabe na kudia mwina na kugulisa chabe kuwanza tupa mtengo yosa yenera koma ise bungwe ya tizawapunzi sabadimi mwani wanga shire bwanji mwani wanga shire package mwamine banga pezere market ya mtengo wabwino so that wakagulisa bangane na ndrama zambiri matumba mwao ndiye collaboration ya mine iliko and then ikabwera kunkani ya mankwala mwamenewezi wakambira mutengo muli mankwala ya mbili mkonzi tikaona muli mankwala ya mbili andi vadimi amene wamene vateteza nkalangu vadimi wa mitengo vazizi waizi mitengo utini mankwala ndiponzo mankwala amene ya sevenza koma mwamene wanga pezere market utipa gulisire ya mne ya mankwala chinkala chintu chovuta so ise bungo yatu ya Nyimba District Forest Commodities Association tibata ndizira wanu pangani ya chani ya malongedwe ya bwino and then pa malongedwe ya bwino ya mine tima itana kuti packaging maenda futi na blending mwamine banga lemberepo pa mangwala mine aja na njira amene isebenza ya mine aja mangwala and then mwamine banga stress certify ya aja mangwala either ku healthy and then na ku zaps so that ya aja chani ya aja mankwala yao ya jayankala yovumeke zeka na chanchi na boma la tula Zambia kuti vangashite malonda pati pa msika. Chufuka cha uti wakagulisa socha bi pa msika. Chopanda boma kuvumeke za uti ya jamankwala vangagulise, vangapezike na mlando. So isetiba tandizira mwane vangashite package ya jamankwala and then mwamine vangashite blending bino bino. So that yankala yoko mesera, olo mtu wa gula na mtima umozo. So ati mtu wa shita manyazi, wakapena mtu wa ganzi la utume bini mangwala ya kuti ningafe, wakapena ningangene mungira zo kata zo paya. So chija mkonzi, tipunzi sa, wadimi batu mwamine vangashite buwanji, mwamine vanga patirepo pankani ya malonda, pa nkalango ya mine batetezi.
Zikomo kwambiri 0974868727 0974868727 kutumba pamene banda banali pa floor mufuna kuonjeza. So apart from ZNFCA, Nyimba District Forest Commodities Association, are there any organizations or institutions that are supporting the producer groups?
Ziko mkonzi, munga mwamini nizina kambira poyamba kuti Nyimba District Forest Commodities ni mwana wa Zambia National Forest Commodities Association. And then Zambia National Forest Commodities Association ni isenzira pamozi na chigao cha Green Economy. Wakapena uti department ya Forest Department. And then ma stakeholders wenangu wa minetri nao, tima senza na ba local government, ba council, and then tisenza na ba farmers union, ba DFA, and then tisenza na ba FAO under Triple F project, ya minetri maitana uti farmer forest facility. Iyo ni project. And then tisebenza na ba Jeff ya kuri project under WWF. And then na wevi wajani ma partners watu. Tisebenza na wevi. And then tisebenza futi na mamfumu wa meni. Mamfumu tisebenza na wevi. Tisebenza na maedimani mkonzi. Tisebenza na maindunas. And then church kuru kwa mbili. Tisebenza na mafamazi. So, tiyamikira kwa mbili kuli mafamazi, potenga mbali pa kutete za chani, chilenge ducha mungu, posunga mitengo, nubiala mitengo za nyuani.
Yes, komo. 0974868727. Ngati matise mbila utenga, ikamponi zina, makamaka na kwa mene umuli kule mbila utenga, wakamba kuti good program. Now, how can one be a member? Nielekeze kuti mfunika mwatiuza satane satane kuti wazibe pamene umemba utanta uzabuanjwa mene muli kufuna kuna. So can you explain buno buino kuti wazibe mo kuyankilani 0974868727. So having worked with forestry farmer groups, what challenges do you see affecting their line of businesses or livelihood? Mavuto makamaka ya mene yali na ma farmer groups pamene mwankala mwini kusebenza nao paka ntawi.
Ziko mkonzi, mavuto ya kuru ya mene wakumana nayo ni mavuto yoyambira ku market. Wenze wovutikira market ya kuti vintu vamene wachosa mudengo. Kuti wapeze kwa mene wanga kurise, chinali chovuta. So ijavuto iye ndaikuta pangono pangono. Chifu kwa association yafika pamsinko wakuti iliko nanjira ya mene ikambisana na bari kunja. Bamene wafuna katundu ija. Na mwamene akambira koordinator yakuti packaging inga ilibu ino. Inaenda mwambiri mbiri ya ndiri recommended yakuti katundu amene muchita ilibu ino. Then challenge inangu after wapunzira zonses. Bantu wa bakwanisa kufuno chita three necessary, kufuno chita chani, but manzi ndiye chintu cho wavutako. But mwai yonjira, kunkala association wamena kambira kulima partners wameti sevenza nao. Nao mkufuno tutandiza wanachi onapo kuti haa, hii challenge ilipo hii. Tione mwamene tinga mitandizire. So far pa benzo pita mwa NDFA na bungwe yasu, na bungwe ya Jeffu. Benzo pita kukuona maeri ya ziena nguva. Mene wachita vantu noziwa kuti manzi ni problem. Benzo pima kumaeri ya zimina nguva ti manzi ili buwanji. Levo ya manji. Batina peze kakuti kunyimbatina umwai manzi tili nayo. Mwina kusogoro tizi wakuti avantu umoyo usinti.
Ya yeah, zikomo kwa mbili. 0974868727 mwonjeza.
Zikomo kuli otimvesera. Vuto linanso lomwe ma members yatu ama kumana nayo monga muziva when it comes the time ya rain season road networks na communication nayo onso yimankala barrier because monga momwe takambira momwe tanenera kuti membership yatu ili machifu domu yonse ya muno mnyimba district kuzunguli muli mafumu yatu aba four alwembe amwape anyalugwe mwandake sono zimapezeka kutinga ti memana ya zula kuti babwere kuno kuboma ku office wapeleke zovuta kwa kuja kumakhala ko challenge. So road network and communication, these have led to some barriers in terms of communication.
Yes, correct. Hello, Vale FM. Yes, Ms. Atab. Alright, thank you so much, Mr. Table, for that one. Chitemene makamaka baona harvest yangu na mene yenda ku kuma schools in general. Let's use the term kuma schools. Lord, my lords, I mean, I enkala enda kuma schools kutiwa chie supplement energy zo pikira. At the same time, setu kamba kuti teteze vimiti because we value them and we have already seen the fruits that are coming from the forest. Yes, how do we address that one?
Okay, ziko mumkonzi, ivutwe hii na amikira kuli abwana table.
Yes.
Mm. Pa comment ya abu na mine wapereka. ziko mkwambiri, bungwe latu, mokugulizana na bungwe la Farmers Union, ndiponso mokugulizana na FAO under Triple F project, tinayi wanakare ivuto. Kuti kulivuto ikuru makamaka pa Nyimba Secondary Boarding School, Chiwale Secondary Boarding School, na Katolola Secondary Boarding School. Ivuto itinayona, mwachisanzo mwa pa Nyimba Chabe Secondary School, wama tenga nkuni zoku inlanga tifote roads or tracks, ija track yawe ija, 4 ton. Watenga njira ziri 40, patemu, so ni mitengo zingati za mene wajuhu. So tinacho wanataa, mwaba tandizira kansi, fani katibashite buwanji, tiba guile ma electric port. Chifuka chwa kuti, mapoto ya mnewa senzi sa kujafani kankuni. So tika wagulira ma electric port, ya jawa kuti ya senzi sa malaiti, mwina kujua mitengo kungashite buwanji, kunga buwereko pansi. And then njira inangu mkonzi, niya kutitifuna kuti, ya mne amaskuru ya mne ajua ngako mitengo, ya mbeko ya mine tima itana patuzungwa tuudrot, wa mbosha ngako mitengo, zamine wazambo shita buwanji, zamine wazambo juwa kumkuni. So, ndiye njira zamine tienda hapo.
Alright, siko mkambili. Kapena kuliko konjezera 0974868727, 0974868727. Hello, Mr. Valley. Hello, Mr. Valley.
1.5.
Yes.
If you want to vote with committee, tinapeleka maripoti nase kuja kukanzo kainzo wa mwasimu waki. A brief call in school, green call by Ricky Gopon, since 1974. Let me bring the immoral words. Naise. But if I come to the Pitamo, the Aouja, my school, the judge, the Pitama complaint, I am seeing the right hand, the most nice right to our words, the face to face.
Mbidi pa good observation and naamikira kutaya mao ya chuka kuli wa WDC.
Yes.
Wa WDC na wewe ni wa stakeholder watu. And ndipo ma DDC meeting ti mankala wewe pamozi. And kwa mawaka inaniya kuti na integrated plan ya muno mboma la Nyimba baishita buwanji baizi. And then na NDAP, 8th National Development Plan ya zikolonze la Zambia wa WDC baishita buwanji baizi. So inkani ya mine wakambapo wa member wa WDC ni ya zona. Na mplani hili iri mu CDF kuti tichite bwanje panika amene amasukuzi tichite bwanje tiagulire mapoto koma sisi CDF tabeka amene ngachite izi zinthu no wanda kuli ma cooperating partners monga ise wa forest commodities association wa farmers union and then na wa JF kulinso na wa ba World Vision ba bicarbon partners ba BCP so ise tingashite robi kuli either ba komako or one of these stakeholders in natural so that ishte bwanje ti solve ya mavuto ya minute pitam so mukonzi mwamene nakambira pa first kuti under Triple F project I plan iliko kati and manje manje zizashita bwanje zizashitika.
All right, thank you. 0974868727 0974868727. So what measures or steps have the Forest Department, the groups themselves, or Nyimba District Farmers Commodity Association taken to solve some of these challenges? I mean, wakamba watableyo ni concern yao. So I don't know from your end, there are a number of challenges. I mean, wakamba kuti mufacing the one my brother just mentioned, Yama Road Network, communication. So what are you putting in place to make sure that there is flow of information throughout the year?
Okay, ziko mukwambiri mkonzi, monga nkani ya marodi, tizi bakambiri tima dalila boma, kutishite bwanji, igrede marodi.
Yeah.
And monga muplani ya CDF, ziko mukwambiri kuli wabwana table na ba WDC member, wani washiko shita komenji. Mwani nakambira kari uti, muintegrated plan, izo zintu zirimo kari. And then directive ya mine inachoka kuli wa president, niyakuti each and every council fanika ishte chani, igule mamakina, ukapena mamashinzi, yo grade datani, miseo. Eh? So, ise vanyimba, tili pa procurement stage, ukapena tili pa njira, yo gula tani, mamashini ya mna, njira inamba kari. So, mamashini ya zabwela, so pani ya patizao na timalodi yonze yaja, ya mene, miseo zose zijazoi pa zashita bwanji, zizambo grade de wa mkonzi. Munga pa ishu ya ma loads. And then tikabwela paishu ya communication munga nkani ya malami.
Mm.
Nizi wakuli maeri ya zienangu, network ishita bwanji, ni ovuta. Muli ya mene integrated plan na 8th National Development Plan, muli nkani yoi katani, matawa.
Mm.
So tizao nakuti, mumalo muja mwamine mwovuta network, matawa ya zashita bwanji, ya zafika. Chufuwa cha kuti, ni kufuna kwa boma, kuti wina aliensa nkani na access kuchani, kucommunication, kufone. And then pa challenge na munga ya manzi ya mnewezi wakamba wa secretary basi yami. Kuli ma stakeholders bambiri. Last time muna pereka chisanzo mkonzi kuti ine ningafunoti nipereke boho mwina nipamunzi pa Iran. Nachokera ku NDFCA. Mwina basi yami wachokera kukomako na hivu wafuna wakushita buwanji. Wapereke futi boho pamunzi futi umozi na umozi. So kuti chisirize ijavuto no wanda kuli platform ya DDC. Whereby my stakeholders wants a team of kumana, no benduri rana, and then my plan can be set up a most. So my plan here is mkonzi, kuri project ya mne tima itana kuti Jeff 7 project, ya mene wamene washita implement in WWF, Worldwide Fund. Wamene wamene washita kari water mapping, muno mu ziku la nyimba. Wanashita kari water mapping. So kuri ya jama dele kuti manzi muli beti zao na uti wazao tulilako maboho. But kuchosela kwa chape project, futi mu plano ya boma, muli futi water component again. Muli mfundo inangu ya manzi. So tizao na munga wa kachoro, I think bangakambe uti kuli damu ya minister bwanji, imangi wa kukachoro. And then muno mboma la tulanyimba, kuli plano ya tufanika kuti mangi madamu ya ngati okana ngati, yari 10. Ya bidi ya kuru ya kuru, and then yangono yadi 8. And then ijaidi kula kwanyo sari ida. Na hivi ilimbari imozi fanika kuhishita buwanji, kuhishita rehabilitate, kuhi kwanza buno buwe.
Alright.
So tizao na nkani ya manzi, tizao so.
Alright, thank you so much. 0974868727, 0974868727. So in conclusion, I start with the man from Forest Department. What is the way forward for your association to better serve these groups? What do you think should what can you do as your as an institution, especially Pamavuta Meta Kamba? What do you think should be done within your capacity as the department?
As Koma Mkonzi, chikulu chomwe tifuniko chita kukalanga tibungo ya NDFCA kutandizira abantu tifunika kupere kunkala intache na veve maka maka kuwapere kera mapunziro no vashita sensitize mofika hapo pacholi nga chatu cha grupu funika wankale na knowledge na idea na zomu yanga chite ma groups yao
zikomo kwambiri amai piri what is the way forward takamba tashita identify my challenges njiponso tawananso zina za mene takoza as the associations as the individual associations kapena ma stakeholders vena sono sinizi wakuti za mene mwona kutizi funikita kutizi chitike pamene solving my problems amene tashita kudala identify na achievement amene tapeza but before you answer let's speak this one hello Vale FM yebo
Mazungu
Bwino bwino mpwanzi.
Ndimo mwili pa mpepo.
Ye ndine ni wandana po.
Mkama na Weisman Plumber.
Okay, yes.
Mwakeupa si wandani wachakwila.
Kefas, what is your contribution?
Okay, my contribution is only that, but I would like to speak in Nyange Nyewea.
No problem, no problem, no problem, no problem.
Hey, okay. I want to face you people. So where exactly are you now?
Pamene tipeze kaumvesera tipeze ka ku airstrip pa Vikonde market mukafika pane pacha pa Vikonde market ndishimwa tipeza pali nyumba ikuru tere ya mine timaitana ti Nigerian ndi pamene tipeze ka pane tirenting but kuti muzepo bwino bwino mungafunza ina riense tipa office ni pati pa Forest Commodities Association azakuzani. And then ina namba potera ni zaku pasani namba yanga so that in case mwashita kwati mwasolekera kwa pangono munga tumerami and then mwachipeza.
Okay.
Inde.
Kulivane ufuno kuro ishita kwa find out pangani yama chani ishi yama youth empowerment. So that risk is ishi munga tita kura tatenga kwa information kure la kwa nuko kumbwe kwa.
Okay.
All right, thank you so much. All right, the best is mwana kupasira direction mwachite visit niponso baza kuchita ni guide kapena baza ku tandizirani na zamene mzawa pelekera ku office. Thank you so much.
Alright,
thank you. My period Nadina Funso kamba kuti makamaka pazameta lang kutalang kulapo. What do you think zame muganizira kuti tifunikira kuti tipitiza kuchita kapina tichite so that we can have the best results of the project?
Ziko momkonzi, makamaka zamene tifuna kupitiza kuti tichite isewa Forest Commodities. Tifunika makamaka tipitirize kuendera magrupu ya atu haya. Niponso tipitirize nso kuwapunzisa tisalekele pabene hapa. Tipitirize kuwapunzisa kasamala idweka mkalango mwamena zambo isa marira. Chifukwa mkalango mchoka zintu zambiri. Mkalango ndiye mwamene mchoka nso umoyo wa muntu. Kuta nkale umoyo ni mkalango. Chifukwa mpepo yamene tipe maicho kwa mkalango. So tifunika kupitirizabe kuchita sensitize kumagrupsi yatu kuta vasaleke kusamalira chani, kusamalira nkalango, kutu umoyo watu yende pasogolo, niposo angankale makalidwa yao yapa nyumba kuti yapite pasogolo. Ziko momkonzi.
Ziko momkambili. Mr. Siame.
Mauyo njezera mkonzi, boti mvesera, ni akuti kuti tipite pasogolo tukwanishe program hiyo. Ni chofuni sisa ngako membership yende pasogolo, tikapaka, na bantu bali na ntanzi ya bwino tizaluisha kusebenza mwa bwino no endesa bwino china chake ni chakuti tikankala na membership ya bwino na governance mukati ka bungwe inkale governance ya bwino pankale transparency muzonse zamenti chita ni shibungwe izaenda pasogoro ndiye zintu naona kuti tingaunje zireko kuti tiende pasogoro.
Mr. Benson.
Ziko mkwambili mkonzi, ndiponso ziko mkwambili kwa omvesera. Chikulu cha mne tinga chite, wanu, pachizungu tikamba uti, kuishita strengtheni, stakeholder engagement. Kulimbisa kulumikizana ndi anthu amene tichita bwanji tisebenza na leve. Anzapereka chisanzo mkonzi masabata abili amene yasida ya kapena amene yapita ya, tinali kukaliwe of mayor and then namsima tinali kupanga ma WDC's work plan. So tinachoona kuti pamene ma WDC's wanasankiwa kuti watenge ulamuliro mapunziro yanachitika, koma tinaona kuti panali gap yo ya ma plan manali be ma plan. So kulingana ndiramba zamene tina zamene tinali na zevi tinakwanilisa kupanga ko ma plano ya ya ma wadi yangati ya tatu. So tifuna kuti ma plano ya ma WDC's mu machani yonse mawadzi yonse yadi 15 yachite bwanji yapangiwe, so that maplano yao na maplani ya district na maplani ya ya boma ya pa national level tikazishita bwanji tikaziendera pamozi. And then chikuru cha nifuna nipempe kula alimi vanga pamene tishita ulimi wa vimiti pamene tisunga nkalango niya kuti tientu onesese uyu mtima wachite bwanji upitilize okonda mitengo. Chifukwa cha kuti zonse zili zabwino zili muti mumitengo ya menei, and then pankani ya business msadanda ule kwa mbidi tizabwela ise kudera kwanu konse kwa mine muriri mukati joina tizabwela tikupunzise mwane munga chire malonda kuchokera muti munkalangu, and then malonda yano ayo tizashita bwanji tizapezira na musika wabwino kudiva mine wanga kuguleni munga baku vizi mumba kumtirizi kwa mine kulasasu. Tentu onesese otichi taking advantage, ti onesese ya jamaluso ya mna natisira makolo, ti apitise pasogoro, so that zintu za mne tinga pange kuchokira muasasu, tizipitise pasogoro. Ziko mkwambiri mkonzi.
Ziko mkwambiri ni amikire makamaka kuri inunonse, mwafika ku program ya padela, mene terukianga na makamaka pashtukuko, ndiponso kapena pama challenges ya mene mkumana nayo ngati bungwe la nyimba District Farmers Community Association pamene msebenzanso na ma stakeholders wena tiponso ni amikire pama achievements ya mene watable watipasa. That is a sign that the community is following whatever is happening. Tiponso ni ninga nkaleo kondwa ngati makamaka awareness tishita enhance makamaka kubungwe limeneli so that people get to know more about your activities. Mwamene mwane nera kuti ma major stakeholders banu ni ma farmers mwamene wali background. So nonga ati wanitu wachita participate waonga ma efforts yanu ndiponso by na foresight but what you also trying to achieve na essence of timangala onyadira. Mwe milida nyumba mpepo ya Vale FM ine ndine Mumba Kefas ndiponso ni amikire wina aliensa fika kuma tikalipe kufika kumapeto kweni kweni mungate kupasa namba yanu kuti bajabena mena li ndizina za kosi mungate kuombi na lami ya ndiponzo kudiscusa nao za mena afuna kuti baonje zede. So niambi na yaba kalimbera ndiponzo niambi na yaba koordinator.
Ziko mkwa mbili namba yanga ni 0978 63 58 65 0978 63 58 65. Ziko mkwambiri.
Ziko mkwambiri ndiponso Mr. Banda Benson.
Ziko mkwambiri mkonzi, ziko mkwambiri onvesela. Ine namba yanga ni 0770 13 17 85. Nizabweza hapo 0770 13 17 85. Mungate kunombe la lamia ntawi na ilionse kuchoka ntawi ya 06 hours kukafika ntawi ya 23 hours kulazi bambo kumakulazi mai ikafika 20 hours kusatuma.
All right, ziko mkwambiri ni amikira sogo ya dipofika unyumba mpia po ya Vale Funds. Ziko mkwambiri.